bodies.
Joe McKinney.
Excuse King. At my Japanese.
I sit in the house.
Feel me. Say, oh yeah. Say, oh yeah. Oh, say, oh yeah. Say, oh yeah.
The real on the beat.
Kata kata letta. Kata kata letta. Kata kata letta. Kata kata letta. Kata kata letta.
My business, mama, you my business. Napamba na juu yako, mama, niko busy. La ficha Davido, he single. Chakula ya King Kong, gonginko. La ficha mwenyewe, kibinto. Baba la towo, mitindo. Wow, wow, wow. Mama la towo, wow, wow, wow. Ma uno, you know, ma umo, umo. Ka umo, umo, na ka umo, umo. International, numero uno. Nina ugurumo, msondo. Kibururusi, michongo. Chururusi, ndondondo. Ukinirusi, uhondo. Niko deepa, kinondo. Nikikita, kimondo. Sihalalishi, magendo. Kihalalichu, nipendo.
AngelPhoenix.com.
Tell sister,
sister.
Tell say ya tulekeo Mrs.
Mister.
Kule kitani likata angeta. Look at me, I'm getting paper.
Paper.
Leta kazi kibarua andika kaleta. Usilete uzuri, leta vizuri binti. Tele makuli mana mindis binti. Kawa tele maufundi ni kondani ya biti. Fit vile mze na sakata kwa pitch. Your goal isha kolea tuliza mbia mtetea. Mama hela na tabia ya kupotea. Lama sukari na tabia ya kukolea. Baada ya vyakula, unipele chakula. Uniachia lama shingoni kama Dracula. Swahili rap king and I'm still pull up my socks. My coffee, my you, my trophy.
Oh yeah. Say, oh yeah, oh say, oh yeah, say, oh yeah. Shokari, yeah, shokari, yeah. Shokari, yeah, oh yeah, shokari, yeah. Kata kata leta, kata kata le, kata kata leta, kata kata leta, kata kata le, kata kata leta, kata kata leta.
Phoenix.com.